All right, let's hear. Let's go back in time and hear some. Let's hear some Franco and the OK Jazz. Why not? From the early 70s, from a compilation called 1972, 73, 74. Let's hear the short version of a C2. And we'll hear a nice cut from Veve Ele Verkisos. Verkis Ele Veve. Right here on WRIR. The number here, area code 804-649-9737.
tobayoka o polelo soki na we boka mwani te la vie na koluka o na kozwa mokolo ninyo o mama o nakokamwa o nakokamwa mama ngai nakoma zoba boye esalamaka te nabosana nzambe o mpona baselekanga babongo bakufa basalisa ngai na pema mokengo nabosana nzambe o nabosana yengo mpo basusu na mawa basusu na bisengo nasambela ndenge nini kwasalisanga baboti na kinshasa bomboka soi na pema mokengo tobayoka o polelo soki na we boka mwani te na bina koluka o nakozwa mokolo ninyo o mama o nakokamwa o nakokamwa mama ngai nakoma zoba boye esalamaka te nabosana nzambe o mpona baselekanga bakoko bakufa basalisa ngai na pema mokero nabosana nzambe o nabosana yengo mpo basusu na bawa basusu na bisengo nasambela ndenge nini kwasalisanga baboti na kinshasa bobwaka soi na pema mokero sambela kaka nzambe akosalisa yo sala kaka makasi ye okolonga na yo papa
mokolozi ole oponikisa sakisi yaya mokolo zangi oponi mokilikia dipasi ye bandeko
sambela kaka nzambe akosalisa yo sala kaka makasi ye okolonga na yo papa
priorité de priorité lokubu ya mboka o matuti bisengo na yo moto
sambela kaka nzambe akosalisa yo
mepito
sala kaka makasi ye okolonga na yo papa
ndenge nini mokili tozali basusu na bawa basusu na bisengo omevevela pasi ye mwingwa
sambela kaka nzambe akosalisa yo sala kaka makasi ye okolonga na yo papa
meka kaka nzoto bokili ezali se boye
osala boni mofrere
nyonso ezali na ntango oko batalanza ye
sambela kaka nzambe akosalisa yo
alajibala
sala kaka makasi ye okolonga na yo papa
kosalisa yo sala kaka makasi ye okolonga na yo papa wo
ndenge nini mokili tozali basusu na bawa basusu na bisengo omevevela pasi ye mwikwa
zambela kaka zambe akosalisa yo
jeri papa
sala kaka makasi ye okolonga na yo papa wo
mekaka kanzoto bokili ezali seboye
tosa abonio
nyonso ezali na ntango ngorolusikila ye
zambela kaka nzambe akosalisa yo
mituma
sala kaka makasi ye okolonga na yo papa
Frank, my friend Newton, for calling in from Dallas, Texas, and requested a song from Felix Wazekwa. I didn't bring the CD he wanted to hear today, so I'll play it for him next time. Thank you for that request, and thank you for your ongoing support, my friend. I'm going to play something just for you, though, so a song that I think that you'll like. It's called Accident in Fueni, and it's by Vata Mombasa from an LP called Encolere. Enjoy. Crank it up loud out there in Texas. Hope you're not too hot. And if you are, this will make you a little hotter.
Tango ya mozongi pene pene na mboka kamuna, kuna na
kweni zambe italanga italanga luya mula ifala kisalu tuloza kindo kikenwe kina kwa mfuka mutu kumama emono kweni zambe italanga italanga luya mula ifala kisalu tuloza kindo kikenwe.
Bazalina mitema na vie. Kanapona, 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 kan nanga mote mango
Malakuna
Napona nanga bokwa nango
Malakuna
Napona nanga yatango nyoso ngongo
Malakuna Malakuna Malakuna
Napona na boy matata ngongo
Malakuna
Napona na boy koswa nango
Malakuna
Napona na boy kosa
the signs, the warning signs of for ovarian cancer. It can be difficult to detect early, and early detection is vital. Cancer Dancer provides a free guide to symptoms and a wealth of crucial information. Signs to watch for include bloating, backache, fatigue, or changes in bowel or urinary function. If symptoms persist, consult your gynecologist. Detected early, ovarian cancer responds well to treatment. You can learn more at cancer-dancer.org. You can learn more about what you've been hearing just by going to www.wrir.org, click the Ambiance Congo post there and see the track list. You can leave me a comment, question, whatever you like. My name is Dowdy. I'm here with you every week from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. Thanks for your phone calls today, by the way. Phone's been ringing off the hook here. People are really digging this, and that makes my day, I tell you what. Fun drive's coming up. Remember that. So, anyway... That last cut was by request, another anonymous request. You want to hear the title cut from the album called Napona by Menga Makombi. It's an old album on the Disco Stock KVIR label, and it features the great guitars of Master Mwana Kongo, along with the great guitar accompaniment of Gerard Kimbolo, and the wonderful bass lines of Miguel Yamba. And the vocals on that one were by Andre Pamomiel and Conda Bongo Man. Before that, we heard from a new CD from Les Bantu de la Capitale. That's right, a new CD came out this year. And the name of the CD is Explosion, and they've recruited a number of young Turks to play with them and sing with them and even write a few of the songs. That cut we heard was called Bacolo Mboka. It was written by one of the older guys, one of the original Bantus de la Capitale, Lambert Kabaka. And that's a nice CD from Le Bantu de la Capitale, Explosion, brand new CD. Before that, we heard from Vata Mombasa. We heard from the album En Colère. We heard the song called Accident in Fueni. All right, I'm going to play another album for you. This one from Likenga Redo, an older album simply called Likenga Chant Olemi. And Olemi, I believe, is one of the... Olemi Eshar is one of the authors and producers of this album. And the cut we're going to hear off of this one is... Which one we're going to hear? We're going to hear called a song called Afer Mosele Bende.
Se le pende mi amor, me liquide pa' pequisa, tanto pa' ni gani, ndeko po ya baka pola bango bakonani bolingo po ya basuzi mwana mama yebayaka kaka verite ponalembi nakoyokaka basango mama nalembi mpe balobaka mapepo yanga nani nazanga masumu mokingo ya bato botika biso tovanda komosele pene vi ya vi elingi te bapekisa bato balingani ekopo ya balobaka mape ya balinga botika biso tovanda selebene vi ya vi elingi te bapekisa bato balingani ekopo ya balobaka mape ya balinga botika biso tovandaka mwana mama
olingo yanga na pe akokota te obolingo yanga na mailoisa kokota te ayee ayongo ayeea ayongo mwana mama omosele pene nga na koyebisanga balinga basoe omosele pene yo na mali noisa bolingani omosele pene nga na tiengo na se ya libanga nzambe omosele pene balinga bakotu na soki bolinga euta wapio ngalakaelanga maliloisae ngalakaelanga e maliloisae pekisanga likambo mosusu na yoka e koisanga likambo mosusu mama omosele pene lokoli nyonza pae omosele pene lokoli nyonza bweo omosele pene ngala koto nango butu moyo ayeee ayongo ayeee ayongo mwana mama mapela elisi nzambe mwapingo adu elenga nzambe mwapingo bakolo miziki nzambe mwapingo wendoso mwapingo lisi eyenga nzambe mwapingo polokamba me babeta miziki bakoyemba lelo na koyebisa omari ya lusia ye bolingo yanga na songa wapinga na kotuna ye mama ona kosemba na kosemba yebisanga yango likambo na ye batina ye
redo
ngana zembe ngana tunyo ngana zembi ngana tunyo omosele bene mama omosele bene nzambe
iya
Jo
play one more cut for you. This one's called Adieu Geneva from Cosmos Mutare's album Etat Civil, by request, going out to Wadis in Colombia. See you again in 2 weeks.
Adieu, adieu Geneva, j'ai tourné la page. Et dit qu'Ali Elembo ya ma vena motema. Je vais recommencer ma vie. Nazali se kora grete tango nangana le kisi ya pambama. Ata souvenir ata mosala ya pundanga inasali. Ata souvenir ata
Bye.
nana.